Ebyo nga tubitadde ku mabbali omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga akakasizza nga gavumenti bw'ekoze buli ekisoboka okulaba ng'esitula abantu okuva mu bwavu ng'eyita mu nkola ya Parish Development Model. Moses Byaruhanga okwogera bino asinzidde ku mukolo abakulembeze abakyala okuva mu Buganda abakulembeddwa Agnes Kimbugwe wansi wa sako yaabwe bagatta mwe basabidde gavumenti okuwanirira ekibiina kyabwe eky'obwegassi basobole okwekulaakulanya.
Kole emirimu egy'abakyala wansi ffe tubadde watuddewa kubanga tuba tukubiriza abakyala kulima mmere, tuba kubiriza abakyala kwekulaakulanya. Omwana asoma atya mu maka? Olina emmere gy'oliisa abaana? Obuvunaanyizibwa bwaffe businga kubeera awo era mwe tunoonyeza n'ebyenfuna. Era abakyala no mbadde mbalagira nnyo bettanire nnyo PDM gye baveeyo n'emyoga era nsuubira nti bakikozeeko. Naye mukama wange buli ssaza mbadde tusaba oba twandifunye buli ssaza lifune ssapo kubanga layinapu gye tulina wansi nnene nnyo nnyo.
Byaruhanga agambye nti mu kaseera gano gavumenti yakasa ensimbi eziri mu 540 mu bibiina ebyobwegassi ebiva mu Buganda byokka era asabye abakyala okuwagira omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akajja kiyambeko okwongera okutambuza enkola ya PDM olwo nabo basobole okwekulaakulanya.
Abakyala balina sako zaabwe, sako yaabwe ebagatta ng'abakulembeze b'abakyala mu Buganda. Enkola yaffe y'ennaalimu okulaba mbu biyamba abantu okubawa ssente ku interest ya amagoba ga wansi nnyo basobole okutumbula bizinesi zaabwe. Kyetwaba tutandikawo emyoga zoleka PDM kaakati n'abaana abakyala bagwa mu kiti ekyo ekyassaako okuziyamba okwejja gwabu era tujja kwetegereza kwekeneeja obwetaabwabwe mu ssaako yaabwe bateekemu kapiti wakasente tuzirina.